nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula bɛ wataguna an sɔngo gawo mara la ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bi tarata juye kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani kunnafoniw la kumabaw bena tali kɛ ninnu de kan
Amerika jamanatigi kɔrɔ Donald Trump min ye republikanw ka cɛbɔ ye san ba fila ani mugan ni naani jamanatigisigi falata la ye Monsieur Vance sugandi ka kɛ a ka jamanatigi dankan ye Ohio wasaden do. Hali bi Etats-Unis jamana kɔnɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kun bɛnna I n'a fɔ maaba republikanw ka jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔ o barosigiba kɛnɛ kan min b'i wele ko convention national tile kelen a kisilen kɔfɛ cɛ marifatigi dɔ ka dangarili wale ma Persivani. Mali kalata ko lagilan cɛkɛda min b'i wele nanzarakan na ko autorité indépendante de gestion des élections edge ye barosigi belebele kɛ kunu tɛnɛ bamakɔ dugu kɔnɔ ni politiki jɛkulu tɔnw ye walasa ka se ka kuma taabolo camanw ka min dɔ bɛ tali kɛ mali yɛrɛ kɔnɔna jamana lahalayaw kan Tombouctou, u ka misiriba Jinga River, dugudenw bɔra k'u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ ka ni misiri kofɔlen in mu ani ka fara u ka misiriba kan min be wele ko Mosquée Sankore ni y'a san 700 ye ni misiri belebele nunu bilalen do mali jamana tariku kɔnɔ
an balimaw a y'aw bisimila ko kura ni ye VOA banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni Etats-Unis jamana kunnafoniw ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye a ka jamanatigi dankan sugandi Ohio o wasaden do min b'i wele ko Monsieur Vance Kayatu Traore bɛ o kunnafoniw lase an ma VOA banbara tɔgɔla ka bɔ Washington
Ladies and gentlemen, it is now time for us to determine our nominee for the office of Vice President of the United States, Senator J.D. Vance.
Ne ye adana tigɛ k'a fɔ mɔgɔ min be se ka kɛ lameriki jamana kuntigi dankan nin ye ye senatɛr J.D. Vance de ye ka bɔ Ohio Trump ka laseliw la a ka trupe social bɔlɔlɔ siraw fɛ nin sɔrɔdasi kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ŋana san 390 wasaden ne a ka telin kosɛbɛ ma sɛgɛn tile kelen nafolotigi kun ka lafasaliw la wasabulon kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni a ka kɛlɛw ye ka ɲɛsin tunga ani sɔrɔ bolow lakanali taabolow ma ye a ka kan ka sarankaninw kɛ araba nata sufɛ Trump ni Vance ka cɛbɔya ɲi laseliw bena kɛ republikɛnw ka tɔnsigi kɛnɛba ni n'a be wele nazaraka na ko convention ni a kɛra tariku kɔnɔ fɛn ye ka ban waati fɔlɔw ye republikɛn tɔnden bayirika caaman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan miliyoki kɛnɛ nin bena sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔba dɔ de kɔnɔna la ja minnu be lameriki jamana kuntigi bi naani ni durunan ka kunkɔrɔtaw yira ni a be fɛ ka kɛ lameriki jamana kuntigi bi naani ni wolofilanan ye belebelebaw de kɛlen bɛ ka kogo nunu bɛɛ masiri tɔnsigiba ɲi kɛnɛ bena sigi ni hakilina minnu ye o ye jamanadenw ka dayirimɛ minankow tunga kɛlɛlikow fagaliw ani kojugu baw kɛlɛliw ani lakana sabatili siraw lameriki fangabatigi fɛ nga baara ni koloman yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ bena lawaleya alamisa nata de la ni dannaya dara Donald Trump kan waati min na k'a sugandi k'a kɛ republikɛnw ka cɛbɔ ye novanburu kalo nata jamana kuntigi ɲini kalataw la
Ohio wasaden ni a be wele ko Monsieur Vance a ka tarigu jɔn de do walasa an ka se k'o ɲɛdɔn Kayatu Traore ale bena o walawala k'a lase an ma an k'o lamɛn
Ladies and gentlemen, I am proud to announce that
Tonden Chewu Musum. Anisonjalembe Auladonia Kafo ko anga tonsiki mo famba bela jeli dana tikeli ke ka senator J.D. Vance sugandi ka ke la miliki jamana kuntigi danka na tawu.
And the motion is adopted.
Ninkuma ka nunu mena dansiki ke kalo kele nyona nunu nunu na. Republican ka chebo jamana kuntigi nyini na Donald Trump ye Ohio wasadi J.D. Vance ne ashibe san pisaba ni korontona sugandi ka ke jamana tigi danka ni. Republican ka politiki tonsiki ba convention national min kɛnɛsigi be senna ni waati na miliyo k'i tili fɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ
a ka bɔlɔlɔsira turufu sosiyaliw kan Trump ye laseliw kɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka jamana kuntigiya dankan ɲi jɔyɔrɔ fa ka tɛmɛ Vance kan ani Ross Belt mara lameriki cɛla la ka fara Trump ka kumakanw a be minnu kɛ ka farajɛw lamɔgɔw seba tɛ minnu ye lawuli u jɔ u sen kan hakilinaw kan
Of the options that former President Trump had available to him,
Trump ka jamana kuntigi dankan sugandi ganga kɛ mɔgɔ minnu cɛla wasaden Vance de ka hakilinaw ni Trump yɛrɛ tabita fankelen fɛ.
President Trump's MAGA.
Jamana kuntigi dankan nin ka tarigu bɔla Joel Goldstein ye a lase k'a fɔ ko sugandili n tɛ kɛ kuma bɛɛ ko sabila waati caman na jamana kuntigi dankan ya sugandiliw bɛ kɛ ne faso jama fanba ka hakilina tɔmɔlenw ye yaasa ka maaw hakilinaw kiriku ka kɛ tɔndenw ye ka fara minnu be tɔndenya la ka kɔrɔ kan
So I think that what President Trump is hoping is that
ne akila president Trump jigibe akanka fo kabina yelema do mo chama ka votike aklina ula sira were fosi dunte ka munu tumiseka votake la numbo ka sira u kan krenkere ni yala mo munu ye senateur Vance Nyonyi ne anuka hatina u bela jelema italike fe façon ke lunka Vance ko la dona samba fla anitani woro watila akagafe nofe hibili eliji min kono aye akala moni akakala unkafara dankarli munu kera abangedu Middleton Ohio marala kaso chakeda bauka duguden famba daire metu blonin do mununa wala wala afache ana bamso ka furusara ka dogomanintu akala mo famba bekera amamso ne amoke de bulu abamso tumbe kilibikilibi mafon talin lajara bilu bulu wati mununa aka chamanche kalan kofe aduna jikan sorra siuka sorra siala vansie aka hake sharia diploma bausoro Ohio sanfe kalan su bakono aye barake Silicon Valley chakeda kona la San Francisco minye mo Peter Tell ye dollari million tan de la selike aka politiki kuluma ka Vance kokormando aka wasa de nya kalata ula Vance la ko donen do ni Trump krefe barakela gelenye Vance a seme jamana politiki koroka ka fo ko mode do minte bo aka tabulu ka tuka shila aye a wele o sababu yala ko lameki eclair de akera Trump ka la fasalike la bilibiliye ga abolo maje jamana kuntiya dankan bara ula kosabe
I think that the
ne akila ngali bena bla jamana kuntiya norobla luka kada ashiu ani dangarli munu fene kera kanyeshi Trump ma le flat menin luna uluka ode bese ka haklina flam flam bla kada tala do la ni fene e ka fo ko senator Vance benasi jamana kuntiya koro kabini ati follow lawa tasoro amako ko sebe furuba fanga bara konnala
in some voters minds regarding Senator Vance's
dan faraba tigɛlenbɛ politiki kɛnɛ minnu kɔnna la an be don mina i ko bi k'a sɔrɔ Trump be wili bila la fara ɲɔgɔn kanw kan jamana kɔnna la sigana ba be yen nɔ min b'a yira k'a fɔ ko a ka mɔgɔ sugandilen ka kɛ jamana kuntigi dankan ye bena se fara ɲɔgɔnna ni lawaleyaliw kɔrɔ wa lɛri damadɔ dɔrɔn Trump ka dankariliw kɔfɛ Vance ye Biden ka yɛrɛkofɔ baaraw lagosi ne ka tila ka o baara nunu kɛ Trump ka dankarili sababu ye nin tun ye Tina Trim VOA ka laselikɛla ka bɔ New York ka sɛgɛsɛgɛliw ye min mana bɔra aw ye bamanankan na Kajatu Traore fɛ.
Hali bi an bɛ to Ameriki jamana kan yan. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kunbɛnna kunun ntɛnɛn u ka wasadenw fɛ ni o ye Republikanw ye i n'a fɔ maba u ka barosigiba kɛnɛ kan min bɛ wele ko Convention Nationale a kisilen kɔfɛ tile kelen ka bɔ cɛ marifatigi dɔ u ka dangarili walew kɔrɔ min kɛra Persivani Omarala. VOA Bambara tokola Mohamed Touré ale bo kunafonu lase.
L'air damado a kelenko ka furuba todali soro ka ke republicain jamanatiki si kalata cheboye anika jirako la dala kinifela wasade senateur GD Vance benake aka jorofanyoye noye colistere Trump dona Milwaukee Fisher Forum kono a laminene ni de mebawiye ka komrofo minka ka ke setigi jamalaje okera tleni wati baflanaye republicain jamaufe miye bolono bla ka barajidi la karla gelen Korodoma minkera ademebra do bela katigelen bay kasoro Trump noye san bi wolom na ni chegie obeka da ayera la kosobe aka segini na maison blanche la halni sariako geleya chamambe ani fan bolifla munu yaka fan sarati folo diridara jamana kuntigi Joe Biden yegele kalata da fiofe ani demokratu haminan kola aka kenya ko chowaoka aka yera foye kuna foni do bo ka foko Trump Vance kala yini na Amerika jamana deon ka josaria bo u bolo ka chamazela moro toro anika nyina maake songo gelenye o bekera ka nafado tomba na folotigi uni na maratoula tiena akelenko ka chiden chamanga kalata soro wala sa ka cheboa ninta jamana kuntigi koro trombina GOP noe republican ka politikiton nyemine kalata savana tukutukulena a esebea soro samba flanitani woro aye kunsoro sisa jamana kuntigi Joe Biden fe Sam Bafla ni Mugan abina min kumbe kokura novam kalo natala jamana je kero kono jamana kunti koro laminene ni amerike jamana bae kokura make america great again tamashion ye kasoro marau ye kalata katugunyon fe ka nyeshi Trump ka fanga sarati flanama min ka ka furuba bunyama segin jemukan ke alamsa don natala Trump ka yerefoko nyemgo ye republican jamana la je bani laben wala sa ka chika no romando jira mimbe jigia jira ka sisi barukun